music. Good vibes, we ballin' all night. Who's calling? I'm high, she's home. Oh my, I can step to the dog, I'm in the shangy. We go all night, take a shangy. Not a piece at the fissy, I depend on it. No, 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 get out of here, what is going on?
Man a pain. I swear there's something, think for your big pain. I'll take a bus, I'll take a train, I'll even take and do this just to be with you. I'll take a bus, I'll take a train, I'll even take and do this just to be with you.
My girl, can you be my business?
Keep a lip on your lesson, you know my business.
You got the inner air card, baby, baby.
Let the king talk, check the price and pay attention. They gotta say a mention.
Live in the mix, mixing it live around the world.
Everyone who doubted me is asking for forgiveness. Fresher than the harvest. Step up to the target.
Rico, Rico, to the sun.
I'm forgiving any feeling I'm far. But you put your roots to go for very far.
And I will never stop. I'm running from the cops.
Okay, I'm reloading.
Forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness.
The girl them a run such a that them mothers on high speed and broadband.
Mbona kila nikivaa sweta koti na nikibeba mwavuli mvua hainyeshi? Na siku ninapoacha haya yote, ndiyo ati mvua hunyesha. Balaa gani hii? Mimi nakaa kama mtu asiye mstaarabu.
Mzee ni vipi?
Nimeudhika na mabadiliko ya hali ya hewa.
Kwa ukisikiliza tangazo la mabadiliko ya hali ya hewa kabla ya kutoka nyumbani. Ndivyo hivyo, vaa kulingana na hali ya anga.
Ala, sikujua hivyo.
Ndivyo hivyo.
Ujumbe huu umeletwa kwako na Ghetto FM 99.9 ya Paza, sauti ya wanyonge.
One 99.9 Ghetto FM ya Paza, sauti ya wanyonge. Nikuweza kusema na wewe imekatika dakika tano kutoka saa mbili. Ni Man Wazimu, Virgin Man, Keda Present. Nimeweza kujaza airwaves ka dhambi na kualika katika mahojiano. Lakini kabla hiyo naweza kualika mgeni ambaye umeweza kufika ndani ya studio siku hii ya leo. Anaitwa bwana
Muteti kutoka katika shirika la National Taxpayers Association. Na nimefurahi sana na shukuru sana kwa mali hapa katika Ghetto FM kuweza kujadilia masuala ambayo yanahusikana na maisha ya wananchi, jinsi ambavyo tunapaswa kuboresha maisha ya wananchi kama watu ambao wanatetea maslahi ya wananchi, na jinsi ambavyo tunaweza engage serikali kuhakikisha kwamba mwananchi anapata value from the taxes that they are paying.
Yaani mlipa ushuru aweze kupata faida na mafanikio.
Ndio, hiyo ndio hoja yetu kubwa sana, kuhakikisha kwamba mlipa ushuru, ile pesa ambayo wanalipa, hiyo pesa haiendi kupotea. Hiyo ni pesa ambayo haiendi katika mifuko ya watu, ni pesa ambayo inaenda kuboresha maisha katika njia ya kutengeneza barabara, kutengeneza hospitali, kuweza kuimarisha sekta za umma, kuhakikisha kwamba kuna usafi bora, kuhakikisha kwamba sekta za umma ambao wanaenda kuna mahitaji ambayo yanahitajika katika zile area ambao umma zinakusanyika, ni mahitaji ambayo yanatimizwa na serikali kikamilifu na si katika unusu, na katika njia ambayo itawezesha kufanya kazi zao ama kuendesha shughuli zao katika njia ya amani, katika njia ambayo haitaweza kudhuru afya yao na itaweza kuboresha maisha yao.
Umejua saa siku ya leo tunataka kuangazia soko mbili, soko ya Bama na pia soko ya Gikomba. Ambapo unapata pale kuna walipa ushuru ambao wanafanya biashara pale.
Naam.
Na kila wakati serikali ya kaunti ya Nairobi inachukua ushuru katika hizo soko na hawawezi kukosa. Lakini swala kuu ambapo unapata ama kwa watu ambao wanaenda pale ama watu wanafanya biashara pale, unapata ya kuwa swala la usafi wa hizo soko ni tatizo. Unapata kuna kipindi fulani tena serikali yenyewe ya kaunti ya Nairobi inakuja kufunga soko, inasema soko ni chafu. Na jukumu ya serikali ya kaunti ya Nairobi ni nini?
Ni kusafisha zile sekta za umma na kuzoa takataka.
So unapata mlipa ushuru anaadhirika kwa kuwa hafanyi kazi. Anaadhirika ya kuwa mapato yake imekuwa finyu. Kwa kuwa umejua hiyo siku imepita hivyo. Na labda ni siku tatu, and then tena unapata tena ibidi waongee, ikakuwa tena wakaweza kuwa na maktaba, wakaweza kusema kuwa itafunguliwa kipindi fulani, itakuwa namna hii na namna vile. Na unapata ya kuwa bado analipa ushuru. Mahitaji zake bado ni zile zile, na hiyo serikali bado anaongea nayo ndio ina jukumu ya kuweza kutekeleza. Sasa swala ni zile huduma.
Tukiweza kuangalia usafi wa soko hizi kubwa kubwa kama Bama, soko kubwa kama Gikomba. Ukiangalia Bama pale ni soko ambao wanauza zaidi ya zile vyombo vya kawaida vya kutumika nyumbani. Wanauza pia chakula, wanauza nyama, kule kuna soko kubwa sana ya nyama. Unapata kwamba unapoongelea usafi katika ile sekta ni kitu la muhimu sana. Tunaangalia serikali imeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba kuna usafi. Je, kuna zile dustbin ambazo wafanyikazi wanaweza kutumia wanapotoa zile takataka zao? Je, kuna barabara ambazo ni safi ambazo zinapitia katika zile katikati ya zile masoko? Je, kuna soko ama nafasi ya kutosha katika zile soko kuhakikisha kwamba kuna kuhakikisha kwamba hakuna ile congestion katika ile soko? Maana mara nyingi ukipata kuna congestion ndio unapata kwamba takataka ziko na ugumu wa kuondoka na kuondolewa katika market. Lakini pia unaangalia wale wafanyikazi ambao wako kule. Je, wale wafanyikazi ama wale wanabiashara ambao wako kule katika ile soko ya Bama, je, wanachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanaweka serikali accountable katika kufanya mambo ya usafi? Kwa maana utapata mara mingi wale wananchi ambao wamekaa pale watatulia tu na watangoja mpaka wakati serikali itakuja kufanya usafi. Lakini mara nyingi unapata kwamba serikali wataweza kuangazia tu areas zingine, lakini watasahau pale, kwa maana pia wale ambao wanafanya biashara katika ile soko ya Bama ama soko ya Gikomba hawaezi kuweka government into check na kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi yao. Kwa hivyo pia mimi, jinsi ambavyo tunaweza kushutumu serikali ndio ni jukumu lao, lakini tuangalie pia wale wafanyikazi wa pale. Je, wanaweka serikali katika kuhakikisha kwamba serikali wanafanya kazi yao?
Yanchi nasemanga on toes.
Je wanaweka on toes. Kuhakikisha kwamba wanakuja kufanya ile usafi. Kwa maana usipoweka hawa watu on toes, hawataweza kudeliver. Sijaiona soko ya Bama wakiandamana kwa ajili ya mambo ya usafi. Sije, kwa maana hata wananchi wa kawaida ambao wanaenda kununua vitu pale, sijaiona wakikusanyika wakisema kwamba kuna swala la usafi ambalo linahitaji kushughulikiwa katika hii soko ya Bama. Ni wale ambao wanaongelea hii swala ni sisi ambao hata mara nyingi hatuendi katika ile soko ya Bama. Sisi tuko pale nje, lakini wale ambao wanaingiliana na hii soko kila siku wanaingia katika hii soko,
wenye wanapata mapato
pale na wenye wananua vyombo pale vya kutumia katika manyumbani.
Lakini umejua katika swala la kuweza kununua bidhaa pale Bama, mm-hmm. kama umeongea kwa swala tu la nyama peke yake,
mm-hmm.
unapata Island Sky yote iko affected. Ndipo sasa hizi na kuambia tu tena, nambari yetu ya simu ni 0753146756. 0753146756. Unaweza kutupigia simu ama unaweza kututumia rafa fupi tuweze kujua yani masuala yako ni yapi, na ni nini sana unataka tuweze kusema wakati kama ume katika dakika 11 kutoka saa 2 tunazidi kuendelea. Kumbuka kuwa tunaojana kuhusu swala ya usafi pale Bama Market na pia pale Gikomba Market. Nikirejea tu kwa takwimu kidogo ya kuwa Bama Market, hiyo ndio ina supply nyama Island Sky yote na party ya CBD. Swala ni ya kuwa kama kuna chanzo fulani ya ugonjwa Bama Market, kuna watu wengi
katika Island yote, katika hata si Island pekee, hata Bama uptown. Ina supply uptown, ina supply kila mahali. Hata swali ya kwanza tunauliza, hizo nyama ambao watu wanakula, je, inapimwa kuanzia pale? Madaktari wako kule kuangaisha kuhakikisha kwamba hiyo nyama iko na afya ambayo inauzwa. Naona hiyo ni swali, maswala ambayo tunafaa kuuliza. Ni wangapi ambao wameenda kununua nyama pale na wameathirika na ile nyama? Alafu kienda katika ile soko ya Bama, je, wameeka zile buckets za dustbin za kuhakikisha kwamba wale wanapotoa waste wanatupa katika dustbin? Ni mitaro ngapi imechimbwa kule na hiyo mitaro inaelekezwa wapi? Unaona? Na wanakusanya takataka mara ngapi pale kila wiki ama kila siku? Kwa sababu takataka ya siku moja pale Bama ni mingi sana. Siku moja pekee. Na inapaswa kuwa inazolewa kila siku ama ikiwezekana kila saa. Kuhakikisha kwamba usafi na afya ya mwanadamu ama ya afya ya yule mkaaji wa Nairobi inatunzwa ama inalindwa. Lakini hapa tunauliza wafanye biashara na wale wanunuzi wa kule Bama, jukumu lenyu ni gani? Je, mumeitisha serikali hizi services? Kwa maana tunaangalia mambo ya demand and supply. Demand ni katika mwananchi, ana demand services. Lakini government wasipoona ile demand iko pale, itakuwa ni vigumu sana wao kwenda kusupply.
Lakini bwana mcheti kidogo ni kuweza kujaribu. Ukitumia neno demand, Kenya anajaribu kuelewa, anadhani ni zile demonstrations za NASA.
Hapana.
Asa unasema nini? Kwa kuwa wakati kama huo kuna swala la demonstration. Na pia wale wakijiangalia kijihesabu, NASA walikuwa watu kibao. Na hao wanaona ni wachache sana. Wakati kama huu wanaweza kufanya nini, ama ni njia ipi ambapo ipo katika katiba wanaweza kutumia kuhakikisha kuwa mahitaji zao zinaweza kutekelezwa?
Ninaposema demand, bwana Peter, ninamaanisha kwamba demand ni ile hali ya wananchi kuweza kuunganika miongoni mwao, kuweza kukaa pamoja na kuweza kujua ni mahitaji gani ambao wanahitaji kama wananchi, kama wanabiashara wa pale Bama, ama kama wanunuzi wa pale Bama, kama wachukuzi wa pale Bama. Kwa hivyo ni ile hali ya kuweza kukaa pamoja na kuweza kuitisha ama kuuliza serikali waweze kutimiza zile matakwa yao. Hiyo ndio ambayo namaanisha.
Sasa kidogo tu tukiweza kumeza mate, tukiweza kurejea na kukumbusha nambari yetu ya simu ni 0753146756.
Waweze kunena pale, wananchi tunataka kusikia maoni yenu ambao mmeingiliana na mambo ya, na zile soko, mweze kutuambia mnaonelea vipi. Asante sana.
From the top. kisha nikupoa kama nitafurahia.
Everyone who doubted me is asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness.
The girl dem a run such harder than models on high speed and broadband.
Haya haya haya, tumeweza kurejea sana, tukiweza kuongea maswala. Lakini natutegemea kuwa jamaka huko sehemu za Bama, huko sehemu za Gikomba, uweze kunena na sisi, uweze kutuambia we mwenyewe kama muhusika pale. Tunasema you are the person on the ground.
Naam.
You are the person on the ground. Umejua ni nini nakuuma na inakuumia wapi na inakuumia namna gani.
Na inakuashia wapi.
Uweze kusema ya kuwa ni changamoto hipi ambazo unaweza kuzingatia, unaweza kupata na unafaa zingatiwe. Kwa kuwa Gikomba pia kuna sehemu ya samaki.
Mhm.
Na kuna sehemu ya mboga.
Ninajua sehemu ya samaki vizuri sana.
Sehemu ya samaki unajua kwa kuwa si swala ya ati utaambiwa uvundo.
Naam, naam.
Uvundo itakuonyesha kuwa
kama hii ni samaki.
Hapa hata samaki utadhani kuna mzoga. Kuna mzoga mahali.
Hadi
yeye kuna mzoga mahali alafu uweze kujiuliza hasa ni nini inaendelea. Lakini bwana Mteti kama unaweza kueleza ni njia gani katika ambapo ipo wazi kwa mlipo ushuru sahihi, kana nataka kuongea na serikali la county.
Unajua serikali ya county na wananchi mnapaswa kusikiza hii na mtilie makini sana. Sisi ndio walipo ushuru. Ile pesa ambayo serikali wanatumia kutoa zile services na kulipa mishahara ya wafanyikazi wa county, hiyo ni pesa ambayo wanatoa katika mapato yenu ambayo mnalipa kama taxes. Na ukiangalia ushuru wa Kenya ni ushuru ambao uko juu sana. Mtu ambaye anafanya kazi katika ofisi analipa 30% pay as you earn. Unalipa kuna nyingine ambayo ukiuza ukifanya biashara yako kuna ile ambayo unalipa kila siku. Sijui kama ni 40 bob kanjo atakuja kucharge hapo kila siku. Iko around rate ya 40 bob kuendelea hivyo mbele. Ukiangalia kuna pesa nyingine ambayo wale wafanya biashara wakubwa wakubwa wanalipanga ambayo inaitwa corporate tax. Kuna zingine zinaitwa capital gain tax. Yaani ni ushuru kubwa sana na ni ushuru mingi sana ambao tunalipa hii serikali.
Lakini unajua una complicate hii swala kwa kuwa tunaongea hii ni jukumu ya county government.
Hii ni jukumu ya county government.
Sasa kulingana na ile ushuru ambayo mwanabiashara analipa pale Gikomba Bama. Ni nini hasa anaweza kuwa katika part ya kuhakikisha kwa ushuru yake inatumika kuweza kumsaidia kufanya shughuli yake.
Ndio hiyo sasa ndio naongelea sasa. Kwanza ninamhamasisha kumwambia kwamba ile pesa ambayo analipa ni mingi sana kama ushuru. Njia ambayo mwananchi unaweza kuhakikisha kwamba pesa yako inatumika vizuri, kuna kitu ambacho tunaita public participation. Public participation ni ile njia ambayo wewe mwananchi unahusika katika uundaji wa bajeti, wewe mwananchi unahusika katika kuweza kuhakikisha ile bajeti imetekelezwa vikamilifu. Sasa public participation inaingilia wapi? Public participation inaingilia wakati serikali inatoa circulars, inapeleka kule katika wananchi kuweza kupatiana maoni yao ya kile ambacho wangependa wafanyiwe kama wakazi wa Nairobi, kama county, ama kama ni serikali ya kitaifa, wanapatiana katika sekta fulani fulani ili wananchi waweze kupatiana maoni yao ya zile sekta ambao wangependa ziweze kuangaziwa. Sasa ukiendelea na public participation, mara mingi huwa inaishia katika kuweza kuunda bajeti. Lakini public participation inafaa kuwa zaidi ya kuunda bajeti. Zaidi ya kuunda bajeti namna gani? Inapaswa kuwa zaidi ya kuunda bajeti katika njia ya kuweza kuhakikisha kufuatilia ile bajeti ambayo mliweza kuallocate. Hiyo ndio bajeti ambayo mtapata. Na kama serikali watakuja wajenge barabara lakini bajeti ilikuwa imesema wakuje wajenge soko, mnauliza serikali mbona mlijenga soko badala ya kujenga barabara ambayo tulipitisha katika bajeti? Kwa maana mara nyingi utaona wananchi wanashangilia serikali kwa ajili wamejenga barabara, ili mradi ile pesa ambayo ilikuwa imetengwa haikuwa ni ya barabara, ilikuwa ni pesa ya soko. Unaona? Kwa hivyo public participation comes at formulation of the budget, ukiendelea mbele implementation of the budget. Na baada ya kuimplement budget kuna ile ambayo unakuja unafanya audit. Wananchi pia wanafaa kufanya their own social audit on this government project. Je, ile maendeleo ambayo serikali wamefanya ni maendeleo ambayo ilipitishwa katika bajeti? Ile pesa ambayo walitumia katika kufanya ile maendeleo, je, ni ile pesa ambayo ilipitishwa katika bajeti? Na kama umetumia kiasi ama umetumia zaidi, je, wako na maelezo ya kutosha ya kuweza kuhakikisha kwamba ile pesa ambayo ilitumika ni pesa ambayo vile ambavyo pesa ilitumika ni katika manufaa ya mwananchi? Hivyo ndivyo ambavyo ningeweza kumhamasisha mwananchi ambaye yuko pale Bama ama Gikomba, ile pesa ambayo unafanya ambayo unatoa kama ushuru inaweza kutumika katika bajeti, katika kuimplement ile bajeti na katika audit ile bajeti.
Umejua katika hiyo hali pia ukaweza kuuliza maswali ya kuwa hii swala la public participation. Umejua unapata ya kuwa unaona kama ni ngumu kidogo. Na kidogo tukiweza kurejea, tutaweza kusema kidogo kuhusu swala la public participation na vile inaweza kutekelezwa.
Asante.
Let the king talk, check the price and pay attention. They gotta say a mention.
Live in the mix, mixing it live around the world.
Everyone who doubted me is asking for forgiveness. Fresher than the harvest, step up to the target.
Rico, Rico, to the sun, I'm forgive me any feeling I fall. But you put some roots to go, go get it far.
And I will never stop, like I'm running from the top.
For forgiveness, if you ain't been a part of it, at least you got to witness.
Music just turns.
Let the king
me
talk,
on.
Check the price and pay attention. They gotta say a mention.
Live in the mix, mixing it live around the world.
Forgiveness, if you ain't been a part of it, at least you got to witness.
The girl them a run such a that them motors on high speed and broadband. Jumbo, sijali mambo, ya hao majamao tatupambao.
Oh, go listen for Rada. Girl, just come dada. Only let them bother. I'd rather stick to me queen and go move up the ladder. Oh, girl. Ooh. If the time Nick will lose it, Nick show Nick coupe my penzi chili. Nak chizi am a symphony Zaki Rasta no meze kweli di meku data girl. She can real Nicki Kupa girl, she was a good tupa. Na ye rada ni me tupa. Ni we alone a taka girl, ni we alone a die. Well I hakuna pinga meze girl, Nicki kudigi uki pass baby Tony meku chizi. Na kwaza waza we ebunjo to catch breezes. Kiza vibe ziki dunda kwenye club, let's get busy. Mr. DJ kwenye wisdom, and I do it kamakazi. Me and my girl, no time when I go fuzzy. I give all of my loving from the heart. I give a wazi wazi. A girl, be my boo. Ipe time ni kueleze, nikisho ni kupe mapenzi tele. Na kuchizi ya masimfani za kirasta. No meze kweli ni meku data girl. A real Nicki Kupa girl, swizzy kutupa. Na iyo rada ni metupa. Ni we alone na taka girl, ni we alone na die. Well I ni time ni kueleze, ni kisho ni kupe mapenzi jele. Na kuchizi ya masimfani za kirasta. Numeze kweli ni meku data girl. Shika real Nicki Kupa girl, swizzy kutupa. Na iyo rada ni metupa. Ni we alone na taka girl, ni we alone na die. Well I, a girl kweli jo mi na kupenda. Siwezi mess around a girl jo sita kutenda. A girl my lord jo mi na surrender. Na kupa true loving girl jo sita kiblenda. A girl my lord jo mi na kupenda. Siwezi mess around a girl jo sita kutenda. A girl, my love, show me no surrender. Na kupa true loving girl, just sit a nipe time ni kueleze, nikisho ni kupe mapenzi tele. Na kucheze ya masimfani za kirasta. No meze girl, ni meku data shori. Shika real Nicki Kupa girl, siwezi kutupa. Na iya rada ni metupa. Ni well on the taka girl.
Sina 99.9 Ghetto FM ya paza sauti ya wanyonge. Tumeweza kurejea tena. Nikuweza kusema na wewe imekatika dakika 28 kutoka saa 2. Tunazidi kuongea kuhusu swala la public participation. Na sasa tukiweza kuangalia usafi katika soko ya Gikomba na soko ya Bama. Nambari yangu ya simu ni 0735 3 146756 0753 146756. Ni kuweza kukujulisha tu ya kuwa tumekuwa na conversations ikizidi kuendelea. Na wewe pia unaweza kusema na sisi, utuma rafa fupi, piga simu ama tutafute katika Facebook, utatupata katika 99.9 Ghetto FM. Hapo katika page, hapo chini ya hiyo picha na mada, unaweza kusema maoni yako kama usemi wako. Na pia katika Twitter tuko katika Ghetto FM KE, at Ghetto FM KE. Utatupata katika Twitter pale, pia uweze kusema na sisi tuweze kujua ni nini ya saa inaku unaweza kusema na nini ya saa unayo pale hivyo. Kwa sasa ni kuweza kurejea katika hii jinamizi. Nasema ni jinamizi. Aha. Hii jitu inaitwa public participation.
Si jitu sana. Kwani ni kitu ambayo nadhani kwamba ni kitu la busara sana ambao serikali inaweza kufanya, haswa katika kuweza kuzindua katika constitution ya 2010. Public participation imekuwa anchored katika function 14 of the constitution. Tunapoelezea constitution, pia kuna zile schedule ambao huwa zinakuja katika kupitisha miswada fulani. Sasa hii inaingia katika schedule 2. Katika county government na national government kuna zile mikakati ambayo imeweza kuwekwa ya kuweza kuhakikisha kwamba public participation inafanyika. Lakini ukiangalia national government, hiyo bado haijaweza, hakuna legislation per se ya kuoperationalize the public participation policy. Lakini katika county government imekuwa anchored under the function 14 of the constitution. Hii inasema ya kwamba
county government iko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba ya ku organize and coordinate and facilitate public participation. So hii si katika jukumu la mwananchi, hii ni katika jukumu la serikali kuhakikisha ya kwamba public participation inakuwa carried out for every activity yenye serikali ya county inafanya. Na sasa tunaangalia katika kuunda kwa bajeti. Je, tukiangalia
nikiweza kusema ya kuwa ina iko katika
Function 14.
Function 14 ya
of the constitution, yeah.
Function 14. Yeah. Lakini kwa county government imeweza kutekelezwa, inafaa iweze kutendeka.
Ndiyo hivyo. Ndiyo, function 14 usikana county government.
Huwa inatendeka.
Huwa
inatendeka.
Kulingana na vile ambavyo tumesikia huwa inatendeka.
Huwa inatendeka. Issue yetu sahihi ama swala kuu ya kuwa ikitendeka, huwa inakuanga effective ama ni bora imetendeka.
Sasa hiyo ndio swali ambayo sasa tunafaa kuuliza. Je, is there a feedback capture mechanism ambao government wako nayo kuhakikisha kwamba zile maoni ambao wananchi wanatoa ni maoni ambao itaweza kuwa captured katika zile budget ama katika kuimplement kwa budget. Lakini mara nyingi utapata kwamba zile ile public participation ambayo inafanyika, it normally happens as a casual process ama as a formality to make sure kwamba wanapofanya reporting in the end of the year wanasema kwamba we did a public participation and the public participation was able to we were able to achieve this and that and that. Lakini unapata kwamba mara mingi what happened in the public participation was never captured in the end ama in the implementation of the budget. So tunauliza hapa, ni kushutumu ni serikali, na serikali ya kitaifa ama serikali ya county kuna paso kuwa na mkakati ya kwamba the public participation thing has been institutionalized. Institutionalized ni kuhakikisha kwamba wakati serikali ya county inapitisha mswada wote, inafanya budget yote ama ina implement any budget bila public participation, hiyo jambo ambao wameimplement ama wamepitisha inapaswa kutupiliwa nje kama haina kipengee cha public participation. Hivyo ndivyo ambavyo tunafaa kuchukua hiyo mrengo kuhakikisha kwamba sauti ya mwananchi inakuwa captured in everything that is happening in the county government, that is happening in the national government, either in form of formulation or implementation of any policy or the budget.
Lakini tukiweza kuangazia ya kuwa unaona kama hii ripoti ya pendekezo ya BBI sio ni public participation.
Naam.
Na bado kuna wanasiasa walienda mahali wakasema watu walikaa kwa hoteli wakajitulia. Lakini sasa hapa turudi tu kwa sisi wenyewe. Kama wewe ni mfanyibiashara sehemu za Bama ama sehemu za Gikomba, ama wewe ni mkazi wa maeneo, ama wewe pia ni mlipa tu ushuru na tupata sahihi. Ushawahi enda public participation? Na pia ukienda public participation, hiyo mazingara ni mazingara ya kusema vile unataka kusema au ni mazingara ya kupitisha chenye umeletewa?
Naam.
Hiyo ni swali ya pili. Na sasa swali ya tatu. Ukienda public participation, uendi kusema tu kwa sababu una mdomo.
Naam, naam, naam.
Inafaa unasema yenye una kuna sababu ama kuna sababisho ya kuwa unasema hivi kwa sababu ya hii. Ama ukiniambia ya kuwa kuna tunataka kufanya project fulani. Na mimi nataka kupinga hiyo project. Sipingi juu ya kuwa nisikupendi Muteti. Inafaa nipinge ya kuwa hii project tukiifanya, hizi hela tungeweka kwa hii project nyingine, ingekuwa kwa manufaa kwa mkazi wa maeneo ama mfanyibiashara wa hii maeneo kuliko hii project ambayo umeweza kusema ya kuwa niweze kuyafanya. Lakini sasa katika hiyo hali nikiweza kujiuliza hiyo maswala, naona ya kuwa kama mpigaji kura ama mlipa ushuru, ni nini hasa ukiweza kusema ya kuwa pale Bama kuna shida ya takataka? Sasa hivi tukienda Bama tutapata niyo shida kweli?
Acha tuchukue kila kipengee kulingana vile maswali umeleta, tu analyze yote kwa hiyo mpangilio ambao umeweza kuleta. Swala la BBI, tunaposema public participation ilifanyika katika BBI, tunaangalia kitu ya kwanza, how many numbers were recorded in as a sample in the participation of the process of BBI? Report inasema kwamba ni watu 9,000 peke yake ambao walirepresent watu 45,000,000 ama 47,000,000. niambie wale watu 900 watu wale watu 9000 je wana wako na uwezo ya kujua wa Kenya wote wanataka nini, watu milioni 47. Kwa hivyo BBI kulingana na mimi unasikia tena sasa wanairudisha kwa mwananchi ili mwananchi aweze kupatiana maoni ya maoni ambayo katika BBI, na baada ameshaleta ile maoni ndio watajua serikali wanasema kwamba ili uweze kuwa na maoni mingi zaidi. Je, ile pesa 10 billion ambayo ilitumika katika kukusanya maoni ya kwanza ni pesa ilitumika kufikia watu 9000 peke yake? Je, hii pesa iko na manufaa gani kama tuweza kuwa tunaharibu pesa kila saa tukisema kwamba tunaenda collect maoni na wana, na hatuoni ile maoni ambayo imekusanywa na wananchi? Kulingana na mimi, public participation katika formulation of the BBI report was not properly done. And that's why whatever we have right now is a sham report ambayo inaitwa BBI report. That report, I can tell you for free, it is not a report that can be able to be called solid. Nini mpya ambayo walituletea ambayo tunaweza kusema ni jambo geni sana? Haya. Jambo la pili ambalo umeweza kuleta ni jambo ambalo linanenea umesema jambo la pili ambalo uliweza kuguzia ilikuwa ni public participation, na je ile jinsi ambavyo mwananchi anaweza kujikusanya katika ile inaitwa ile sijui nitaita tamasha si tamasha katika ile
tuseme tu ile mkutano
ya public participation. Je, wanaenda pale kwa maana wanataka kuchangia ama kwa maana na je wakichangia zile maoni yao itaweza kukua captured? Acha nikwambie, public participation should be happening in an active engagement. Kumaanisha wakati mwananchi ana project his idea, he's projecting the idea on an information point of view. Kwa maana you're participating on budgeting process. Budgeting.
Lakini bwana Muteti, unaishi Kenya au unaishi USA?
Mbona?
Jo hizo unasema informed view. Ushawahi tafuta information kwa county government of Nairobi?
Ndio sasa hapo ndo penye naelekea. Shikilia tu kidogo nikuelezee. Nasema active with an informed contribution. Hii inaweza kufanyika kama county ya serikali ya county itaweza kuiwezesha ifanyike. Lakini so far kile ambacho tumeona ni tunaingia katika Charter Hall pale Nairobi, na unaona serikali ya county wanakuja na maofisa wao wamekuja wameketi na madocument kubwa kubwa. Zile document utaniambia mwananchi ataweza kuzipitia kwa zile sekunde ambao wamepatiwa naweza kupatia na maoni ambayo iko informed? Hapana, huwa ifanyiki. Kwa maana pia serikali, they do not disseminate information ama they do not give up information in good time to make sure that the citizen has an ample time to interact with the information that is going to contribute on. Hiyo ndio ambao naweza kushutumu serikali pale ikiwa ni jambo la muhimu sana. Tukizingatia swala la kama ile the feedback ya mwananchi inaweza kuwa captured in the reports in the public participation. Kulingana na mimi, so far sijaona inchi ama sijaona serikali ikiweza ku capture the feedback. Na hapo ndoweza tunajiuliza, je, tunaunda sheria kwa sababu gani? Na hii sheria ambayo tunaunda, je, inamfaidi mwananchi ama haimfaidi? Je, tunahitaji kuongeza sheria ama tunahitaji watu kuelimishwa juu ya hizi sheria zaidi? Je, jukumu ni kwa nani sasa? Jukumu ni kwa mwananchi ama jukumu ni kwa serikali? Hii public participation ambayo tumeweka katika policies kama 100 ambazo tumeweza kuunda, je, iko na manufaa gani kama zile policies haziwezi kuwa implemented in a positive way that will impact the life of the citizens?
Lakini tukiweza kutazama kidogo, nikiweza kuelekea katika Facebook, nimepata maoni ya anaitwa Lilian Musia ambaye anasema ya kuwa katika hii nchi swala za environment ziliweza kusahaulika. Swala wewe tunaangalia usafi ambapo kama usafi inaweza kuwa sawa, si mazingira peke yake. Unapata ya kuwa kutakuwa na watu wachache wanaenda katika zahanati. Unaona? Sasa unapata ya kuwa hiyo county government ya Nairobi itakuwa ina save pesa, kwa kuwa itakuwa watu wachache wanaenda katika zahanati, watu wachache wanakuwa wagonjwa.
And then wale watoto ambao wanapata lishe kutoka katika hizo sehemu za Bama wataweza kuenda katika shule kila wakati na wakati nafaa. Hakuna absenteeism. Hata kwa yule mfanyibiashara apati zile maradhi zile ovyo ovyo, hawezi kuwa absent pale. Sasa ushuru analipa vizuri tu sana. Sasa si swala tu ya mazingira tu ya tunasafisha environment. Hiyo ni mistakes tu ufanya tukiangalia swala la usafi. Usafi ni swala kubwa kuliko swala la mazingira peke yake.
Exactly.
Lakini sasa katika hii shughuli ya public participation unapata ya kuwa ukiweza kuuliza county government ya Nairobi wataweza kuambia hizi ni masignature watu walikuwa hii ni attendees, kwa kuwa hao wanaangalia kulingana na sheria iliwekwa na waweze kutekeleza sheria. Hawa ni attendees ambao waliweza kuwa pale.
Naam.
Na lakini bado unakuja tu kwa lile kitengo ya kuwa inakuwa vipi ya kuwa kuna attendees na mlipa ushuru bado anateta ya kuwa ai si swala yetu haichukuliwi ama pendekezo zetu bado haichukuliwi, kuna shida wapi? Tukaweza kurejea tena, tutaweza kuangazia hiyo swala.
Asante.
Just let the king talk, check the price and pay attention, they gotta say a mention.
Forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness.
The girl dem a run such harder than models on high speed and broadband.
Haya tena tukuweza kurejea, tulikuwa tunaangazia swala la how effective are they?
How effective? Na kabla ya kuangalia how effective, tuliongelea tuliweza kuleta swala la mazingira. Je, watu wana je swala la environmentalism kama ile swali ambayo tukiliza katika Facebook. Ningependa kuambia wananchi kwamba jukumu ya kuweza kuwa na mazingira safi inaanzia na wewe na si jukumu la serikali peke yake. Ukisema kwamba ni serikali ambayo inapaswa kushughulika kukufanyia mazingira yako ikuwe safi, pale unakosea. Ni kitu ambacho tunakuja and strike a balance between wewe na serikali. Kwani kama wewe utakuwa unakaa nyumbani kwako na hauwezi kusafisha hata nyumba yako, utaichaji serikali itakuja kukuoshea nyumba yako? Na unapotumia zile samahani zako sijui zinaitwa samahani ama zinaitwa namna gani, zile vyombo ambavyo unatumia katika nyumba yako, katika
sahani
boma, sahani acha na sahani, hata zile takataka ambazo unamaliza kuzitumia pale nyumbani, wewe huo unaziweka wapi unapomaliza kuzitumia? Hiyo ndio swali nakuuliza. Na unapomaliza kuzitumia penye ambazo unazitupa, je, uko na hakika mali ambapo unatupa hauchafui mazingira? Unaona? Lazima tufanye kazi ya kutusaidia ikuwe ni rahisi. Unaona? Hatuwezi kuwa tunalaumu serikali naipa nyingine sindo tunaweza kuharibu mazingira. Kwa hivyo protecting the environment is our own responsibility. Serikali itakuja wakati imeshindwa, tunapokusanya takataka zetu na tunaziweka mahali pamoja, serikali imeshindwa kuja kutoa serikali hiyo takataka na kuiweka mahali ambapo inafaa.
Lakini hapo, bwana mteti tukiweza kurejea kidogo tu kwa kuwa naona muda pia inaenda. Ni kuwa ukitazembea katika hizo masoko unapata kuna eneo moja kuna mlima wa takataka, inamaanisha wamefanya chenye wanahitaji kufanya. Wametoa takataka mahala pa biashara, wameweka mahali inapaswa kuchukuliwa na
na malori ya serikali.
Sasa swali letu ni kuwa tuna ukipita pale kama mnunuzi unapata kuna uvundo
mbama
ama Gikomba, lakini hiyo uvundo si ya kuwa ti mwanabiashara mfanye biashara ni mchafu. Hiyo uvundo ni ya kuwa zile takataka alifagia akaweka mahali inapaswa kuwekwa hazijachukuliwa.
Naam.
Hasa huu wakati kulikuwa kunanyesha ilikuwa tatizo.
Kulingana na mimi ninakubaliana kwamba pale serikali wameweza kufeli ama serikali wameshindwa kufanya jukumu lao. Lakini katika ile soko lazima kuwe kuna chairman wa hiyo soko. Hiyo chairman je, huwa anafikia serikali anawauliza kunaendaje hapa bwana? Lazima kuwa na city council ambaye anakuja kucollect taxes kila asubuhi, kwa maana huwa wanalipa ushuru kila asubuhi anapoingia katika hiyo soko. Kuweza kuparate katika hiyo soko lazima unalipa shilingi, ukiingia katika soko kuleta mizigo unalipa pesa fulani. Huyo city council ambaye amekuja hapo kuitisha pesa, ushika hata ukamwambia sikulipi pesa ya leo kwa maana ile takataka hamjatoa.
Utakata peke yako.
Unajua
hiyo unasema hiyo inaitwa civil disobedience.
Ni civil disobedience.
Hiyo
ni serikali wameshindwa kufanya kazi yao.
Hiyo ni kidogo. Hiyo ni one of the ways. Lakini kabla tufike katika civil disobedience is one of the end game. Kabla ufike katika end game. Katika katiba tukisema kuwa kuna budget formulation and budget validation. Si kuna public participation. Ni nafasi gani katika hiyo budget sako ambapo wale wafanyabiashara wanaweza kuinfluence hiyo sera? Kwa kuwa umejua issue ni sera. Kama umeona ya kuwa kuna takataka mahali na ichukuliwe wakati mwafaka. Si inaweza weka kwa sera. Isemekane kwa soko inafaa takataka izolewe labda kila siku.
Yeah, sure.
Ama baada ya siku moja. Hiyo ni sera tu. Sasa ni wakati gani, ni mpenyo gani ipo katika hiyo budget sako wanaweza kuongea kimoja tukisema ya kuwa kuna chairman. Sasa hiyo siku aseme kama ni public participation to sacrifice, kwa kuwa kuna watu wanaona ya kuwa akifunga biashara for 3 hours ame lose.
Ni kweli. Public participation iko na cycle, na huwa inaishia katika kusoma kwa bajeti yenyewe. Kama sahi budget ya 2020-2021 tayari iko inaendelea. Inaendelea kutengenezwa. Na ukifika inaposoma mwezi wa Agosti, huwa tayari wametuma circulars. Mwananchi huwa anaingilia hapa katika mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11. Pale ndipo mwananchi anaingilia. Lakini si jukumu la mwananchi kwenda kutafuta kaunti ya serikali. Ni serikali ya kaunti kuweza kumtafuta mwananchi na kumuitisha maoni yake. Unaona? Kwa hivyo sahi wananchi wengi hawata participate katika public participation because there is no information on the public participation. Information namna gani? Information ya kualika katika kuweza kuchangia katika kuunda kwa bajeti. Lakini sahi ambapo tunaongea hivi, tunapojadiliana hivi, sahi ndipo kuunda kwa bajeti kunafanyika. Na ile kuunda kwa bajeti kunapoendelea na kuunda kwa bajeti ndipo mwananchi anaweza kuchangia. Ukikuja katika Januari itakuwa sasa ni Commission of Revenue Allocation watakuwa wanatoa maoni yao ya jinsi ambavyo fedha zitaweza kugawa katika kila county ama katika kila sekta ya serikali. Kutokea pale serikali sauti ya mwananchi haitakuwa na nguvu sana. Kwa hivyo sasa jukumu sasa tunapaswa kuwaita serikali ya county waweze kuhakikisha kwamba wamemhusisha yule mwananchi vikamilifu.
Sasa umejua katika hiyo nafasi ukiongea na yeyote ambaye yuko kwa county atakwambia huwa tunatangaza public participation.
Wanatangaza wapi?
Magazeti. Sasa hiyo ndio swala, kwa kuwa unasikia
wananchi ngapi wanasoma magazeti?
Si magazeti peke yake.
Radio, wananchi ngapi wanasikiza
radio? Si hata radio peke yake, because
wanaweka mabango ngapi huku nje? Ati watu wanakuja kuona. Acha nikuambie, kama wakati wanapofanya campaign, hiyo information utaki usitaki itakufikia. Mbona wasifanye the same campaign wakati wa public participation? Kujeni mchangie katika bajeti yenu. Wakati sikiza
mwanzo umesema wapa. wakati wa kampeni
upende
utaona manuazima amesimama,
utamuona.
Na nikishaingia kwa ofisi wakati wa public participation,
basi hiyo information utakuwa unaitafuta. Unaona? Kwa hivyo swali, serikali waache kutubeba wajinga hapa ati wametuma kwa gazeti ati wamefanya hivi. Mbona wasifanye effective effective mobilization for this event, because wanajua wananchi wanapokuwa na information they are able to hold them accountable, because information is power. Wananchi anahitaji information. He needs information to make decisions. He needs information on the budgeting. He needs information to do all that is necessary with good governance. But serikali wanajua as long as information haikufiki Peter na inifiki mimi, haitaweza ku make sure that anything sensible imefanyika katika governance.
Mhm. Sasa umejua tukiweza kuona katika hiyo swala, umejua hii swala la public participation.
Mhm.
Hii swala la public participation ni swala ambayo ni tata sana.
Mhm.
Ni tata tu kabisa. Na sisi wenyewe pia tunaweza kuwa tunajiuliza maswala mengi tu sana. Na nimefurahia kuwa mgeni pia ingefaa afike wakati mwafaka. Amefika ni kama public participation. Nimesalia dakika 9. Bwana Tinega.
Naam.
Unaweza kusema. Karibu kwanza.
Habari zenu?
Nzuri sana.
I hope all is well.
Mm.
Nimechelewa kidogo but finally I'm in. Wazimu.
Yeah.
Sijui imefikia
level tunajiuliza ya kuwa wakati wa campaign, kama ni bwana Mwazimu anasimama, upende usipende utajua nasimama, lakini nikishaingia kwa ofisi wakati wa public participation
nakusikia,
unasikia hiyo nasema nimetangaza. Lakini usipopenda ama upende pia kutaka kujua public participation unaweza kosa kujua.
It's true because number one, kuna kitu kinaitwa interest, personal interest. Ndiyo sababu kubwa ya kuona kwamba most of the people don't, most of the leaders do not invite their people to make their input. So unakuta in the essence kwamba wanaangalia their common friends. If it is something to do with the construction of a school or a repair or a road or something, unakuta most of the time they do what we call a friendship business. So public participation they kill it immediately. Na wakifanya public participation most of the time they do call upon their friends to rubber stamp their program so that their will is passed. So
kidogo unasema ushai enda public participation?
Yes.
Ilikuwa wapi na ilikuwa lini?
Isili Social Hall last year.
Last year?
Yeah. And actually I've been participating in a county annual estimation.
Mm-hmm.
And pre and post, but most of the time whatever zile vitu wananchi wanapitisha si zile zinafanyika. Kwa mfano, there was a time during the past regime tulipitisha our first priority ilikuwa ni pale Pumwani maternity.
Mm-hmm.
Kulikuwa kunafaa kuwekwa borehole of which ikuwe ni kama emergency kwa ajili ya ya maji. Suddenly ili end up kupakwa rangi na habari ikaishia hapo.
Inapakwa rangi?
Ilipakwa rangi na hiyo habari. I'm talking about the past regime. Huh?
The past regime yoni ya the Kidero regime.
Yes. So walishia.
Nili ilipakwa rangi?
Maternity Pumwani maternity ilipakwa rangi and then the thing went on.
Priority ilikuwa kuwe na
bohol.
Priority iko kwa rangi.
Haikuwa rangi.
Lakini rangi bado ulikuwa unahitaji.
It was not in our mandate, in our program, because yeah. Rangi, you know, you have to think of rangi the building, you know.
Yeah. Unashangaa juu ukisema bohol pale kuna kina mama wanajifungua.
Yes.
Nadhani kuna tatizo na maji.
Yeah, sometimes kuna kuwa na hiyo maji issue. So tulikuwa tumesuggest kukuwe na borehole.
Mm-hmm.
Kukater for that emergency response.
Alafu sawa kaona hii building yetu ni kama ijangara. Wakaipaka rangi.
Yes.
Mambo ikaisha. Na wa leo kuna borehole?
Mpaka leo haijaikuwa.
Haijaikuwa na borehole. How many years back?
There's so many things.
No. So tukiweza swala kuu ya kuwa tukiweza kuangazia hiyo swala, tunapata ya kuwa kila mwaka wanasema kuwa wametekeleza public participation. Watu wanakuja, watu wanasema. Lakini tunajiuliza how effective.
No, the effectiveness, when we are talking about the effectiveness, is something that is not seen between both the national government and the county government. For example, the law says anything that is passed in the National Assembly, there has to be a public participation. That is the law. Mm-hmm. Same applies to county. But when it comes to public participation, you will find the document has is seen to have passed through public participation. But asking yourself, the information to go for public participation itself, it is based on the website. How many Kenyans visit their website?
So one of the recommendations,
it means there are some guys or ordinary citizens who have genuine input to make towards their country development on programs and documents to govern them or to provide service to them. Finally, they are locked out because the information is locked strictly in their website. And they will tell you that is their official communication. They did it, and they did it. So there are few friends that they feel that they rub shoulder with on a daily basis, that the public participation, people that they can count on. But basically, I can assure you that public participation in this country is just we can call it a dream.
That is sasa yet to be sasa tukiweza kurejea kuwa ni nafasi gani kama mlipa ushuru na mfanyi biashara unaweza kuwa nayo kuweza ku influence sera, jiswala ni sera.
No, let me tell you, in Kenya, once you've elected, that is the part that you can count as a Kenyan citizen, you have a right for. But the rest, they make it for you.
Mm.
Yeah, that is the only thing. Because everything is on paper. The document speaks of volume.
Mm-hmm.
But implementing of those policy, implementing of those laws, Mwananchi will keep on paying taxes, but accountability on those taxes, trust me, via public participation, forget about it. It is not now.
Na kuna njia ingine ambayo watu wanaweza kutumia isipokuwa public participation?
As per the law?
Yeah.
As per the law, perhaps is to go. There is some ways to demonstrate that our voice is not heard. But now, when you follow those channels, these guys are very smart, because you'll take it to court,
mm-hmm.
or you take it to the street. Those are the two avenues that guys can follow. But trust me, when you take it to the court, they will have their team of 15, 20. Who they rub shoulder with on a daily basis, you cannot deny they are Kenyan citizens. Mm-hmm. And they took part in that discussion. But the wide scope of citizens in the society, the ordinary Mwananchi, who do not even have time to share with the area MP, the area MCA, the governor, the senator, call them.
Uh-huh. Umejua, mbona nauliza hivyo, ni this simple. Naweza sema this simple or this difficult. Mm. Katika pendekezo ya BBI,
yes.
wanataka ya kuwa,
uh-huh.
35% ya pesa irudi back to the county.
Uh-huh.
Correct.
Unaona?
Uh-huh.
Na kama hii kidogo saizi yenye tunasema ni 10,
mm-hmm.
ndo tunahitilafu kujua vile inaenda.
Mm-hmm.
Itakuwaje 35% itakuja, tutakuwa tunapatia fisi chakula.
No. Acha ni guzie hiyo kidogo tu. Kwa sababu hata muda unayoyoma sana.
Mm-hmm.
Pesa ambayo inenda kwa county, sababu ambayo tunajua hii pesa inatumika vibaya ni kwa sababu hii pesa iko karibu na mwananchi.
Uh-huh.
Unaona, tunajua Watitu waliba milioni.
Hiyo ni allegation.
Hiyo ni allegation. Uh-huh. Na bado hajakuwa proven. Unaona, hiyo ni allegation na kwamba anaiba pesa fulani. Ni kwa sababu hii pesa iko karibu na mwananchi. Ni pesa ngapi inapotea katika wizara ya transport? Juzi muona billions of money. Sijui ni how many billions, 400 billion imepotea, mashare hawezi ku account for that money. Ni pesa ngapi inapotea katika Ministry of Education? Yani sekta moja ya serikali ya kitaifa inatumia pesa, yani inapoteza pesa kiwango ya kwamba inaweza kusustain a single county ama several counties for a whole financial year.
And okay, let me intervene a bit.
Uh-huh.
In this way, that any country, any developing country, at this era, that we have a constitution that is new with a new governance, we'll have these challenges, both national government and county government. But we are not calling it off. Mm-hmm. It is a start. BBI is calling for 30% increment in the counties, in the county governance. Mm-hmm. It is true that we need more funds. It does not mean that if, since people are stealing our funds, we stop it from there. We are upping our games in terms of corruption. Now, I've worked with the government for 9 years.
Mm-hmm. On what capacity?
And a national youth council. Uh-huh. So I know how this system works. I know how they coil
the system.
Let me tell you.
Mm-hmm.
Before you ask
moja,
me a question,
moja tu,
a point is, okay.
Moja tu ni hivi. Tumepata kuwa, ukienda katika public participation, yes, unapata kuna watu wanapiga kelele sana, na sana sana ni wanaume.
True.
How friendly is public participation in Kenya for a woman?
Now, let me tell you this. Mm-hmm. If there is a voice that is heard in mm-hmm. this republic, it's for the women. Mm-hmm. Because look at the number of institutions that have been set aside for women. The only way that people make a lot of sounds or noise is one, when their interest is not catered for. Okay? Mm-hmm. Manwazimu, trust me, you cannot fulfill everything for everyone.
Yeah, that's true. That's
number
true.
Two, we have to understand mm-hmm. that the national government, how it works, it is totally different from the county government. Mm-hmm. Mm-hmm. The national government, their public participation on the some programs, they don't need public participation. Mm-hmm. Number one, if they want to construct a rally from Nairobi to Mombasa, okay, it has to go through county so that they can acquire some lands. What public participation will take part there. Mm-hmm. But the technocrats up here mm-hmm. will not need public participation. It is a cabinet sitting has passed it, done. Okay, now there is a bit of bureaucracy somehow, mm-hmm. because when you rely again too much on people, they will disappoint you again. They will tell you, ah, this is your real attacky. Okay, now our problem here is not about public participation so much. Our problem in this country is about honesty and transparency. So once we have that in mind, once we control that one, we build the system of all ourselves, we build what we call honest and transparency. Our money can be well spent. Trust me. Kenya have a lot of money and programs. You won't hear anyone crying about public participation, about what, because every need will have to be catered. Because if Manwazimu is given this Gateway FM to manage, aleti kaka yake kumweka kama CEO. Mm-hmm.
Anakuwa
accountant
kwa pesa.
Kwa pesa. So that every coin falls. You know, mm-hmm. we've passed here. We know what usually happens.
In a nutshell, you just have 1 minute.
Yeah.
Mpaka tumepita. In a nutshell, mm-hmm. ungependa nini fanyike ndo public participation iwe effective? You have 30 seconds, Mr. Mutete.
Kile ambacho ningefanya is that the county government and the national government should institutionalize public participation to make sure that it is a mandatory thing to do. If you do not have public participation in anything that you do, anything that you're doing is null and void. Unaweka kando.
Okay, Mr. Tinega?
Me, I'll call on non-governmental organization to do more of awareness, in the public, because the Kenyan citizen, most of them, a huge number of Kenyan citizens, they don't know their basic right in public participation. Number two, this accessibility of information in the government sometimes is bureaucratic. So we need an non-governmental organization to come in and share to the public how best you can get information to participate in this program. Because this program, they set date for public participation, but the mwananchi hawajui watapata wapi hiyo nafasi ya kwenda kutake that public participation. That is the breakdown.
Sawa sawa, kwa sasa tunashukuru kwa hiyo inaweza kupata kwa bwana Mteti na pia bwana Tinega, na mimi mwenyewe kama Manwazimu nasema kwa Tegea News inakuja
after 5 minutes past nine, tunaomba utuwie radhi. Bi Muguri atakuja na news, na baadaye tutazidi kuendelea ndani ya Pambazuka. Kwa sasa, kidogo, tegea two news.
Just let the king talk, check the price and pay attention. They gotta say a mention.
Forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness.
The girl them a run such harder than mornings on a high speed and broadband.
A very good morning and a warm welcome to Ghetto FM News Briefing at 9 a.m. It is now 7 minutes past the hour. I am Lilian Mugure. Nairobi County has been known for its consistent efforts in offering requisite health solutions aimed at controlling the prevalence of HIV and AIDS. Nairobi emerged top in terms of access, treatment, care and suppressing the HIV viral load. This was attributed to the tireless commitment by staff working in comprehensive care clinics and programs aligned to the HIV programming initiative at the county. The Chief Officer for Health, Mohamed Sehel, while receiving the award, said that the county has continued to invest heavily in the fight against HIV through civic education, staff empowerment, and keeping partnerships that are aimed at defeating the spread of the deadly virus.
Ghetto FM.
Moving on, President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga have appointed 30 technocrats to the BBI task force, even as senators tabled fresh demands to the team. This occurred when the two leaders extended the team of the 14-member task force to collect the views of Kenyans on its reports. The committee of experts is led by lawyer Tom Macharia, Catherine Mumo, and Professor Ben Sihanya. Other members are ODM's Executive Director, Oduor Ongwen, Professor Larry Gumbe, Awor Achoka, Kennedy Rotich, Patrick Kiloku, and Ses Mutua. Some of the technocrats already met with senators at Serena Hotel in Nairobi, where they were taken through the BBI report, as Ongwen insisted that the team will synthesize, crystallize, and define the report into an implementable, deliverable.
Ghetto FM.
And finally, the Geothermal Development Company has recovered 1.4 billion shillings that was awarded to a Chinese contractor for drilling the Baringo Silali project. The company will now proceed with its own drilling after the Chinese company vanished, despite having been paid the 1.5 billion shillings, which is a 25% advance of the contract sum. In a statement, the Geothermal Development Company boss, John Nkloy, stated that Stanbic Bank, which was the guarantor, was compelled to give back the cash after Hong Kong Offshore Oil Services Limited failed to do their jobs. The Chinese firm was contracted to drill 15 to 20 geothermal wells in Borugua Silali in Baringo back in 2014, but until date, no wells have been drilled.
Ghetto FM.
You are now up to date. Mornings in an hour. I'm Lilian Mugure.
Let the king talk, check the price and pay attention. They gotta say a mention.
Live, 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 live